Exclusive from ZambianTunes.com.
Do they want to promotion? Satuanga Cleopatra
Twende
Kapiri Kapiri
Twende
Yapamazi
It's big on this one.
Water Twende mami Twende to forget to command that chocolate.
Twende
Ale mami Twende to one of an ass off of a kele.
Twende
Ale mami Twende Wala ku Kenya ku
Twende
Twende jambale lelo
Twende
mami
Twende
Ale mami Twende Wala ku Kenya ku
Twende
Twende jambale lelo
Twende
mami
Twende
from ZambianTunes.com.